Titi namhlanje dilapha kuwe dicela ukulela cela umamele inhliziyo ke ayizange yaphakelwa uthala bekuxesha bathandifuna ukusebenza akhe ndakuva ubuhlungu namngenye imini ndihlula ngendlela bethetha ngame ndiyabefasana lwam bendibiza ngamagama wonke bade bathi ndililikiniki kwathi wena
I love it, Chris. Tell me, my man.